Nene,
nene, nene, si trainer baby. Eti siyo kubaya, minawai kazini. Mtoto ananita, ananita mbaka mbaya. Sokwani ambaya, ananitaka mimi. Mtoto ananita, ananita soko mbaya. Mtoto anawivu sana we, nikiondoka na isi homa we. Mtoto anawivu sana we, yeah. Jojo ana wivu sana we, nikiondoka na isi homa we. Jojo ana wivu sana we, yeah. Mtoto kapanda bass, wa dakta mashallah. Haninyimi kila day na ngata msala. Ana rangi flani fleshe yulikani. Shotara mwarabu ila ameangusha dala. Hala, kabarikiwa tunasema mashallah. Oof. Yee. Chula maji, chula swazi, shachana wakitambo ma. Chula jao, shawafunga, nime wacha ngambo ma. Jisi ulivo hoti, migos, michambo. Nisha watema wote, sasa kwako nimeja. Bongo kari jua, bongo klan yoso. Hila wezi la lanja, mama, bongo kari jua, bongo klan yoso. Hila wezi la lanja.
Mina pendwa, na tena na enjoy. Kijani acha ntalia ntakwa hoi, hoi. Baby unantosha, unantosha, unantosha. Wendo unantosha, unantosha, unantosha. Baby unantosha, unantosha, unantosha. Wendo unantosha, unantosha, unantosha. Baby unantosha.
Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Yee. Tulani banang. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Don't cheat, hakuna kudis. Kabla mechi, baby take kiss. Usikae benchi ni kiongeza pinch. Vua yondani, saula yo pink. Mapenzi ya chenga, mwachie Maradona. Nikiwa na mpenzi na jis nimepona. Adabu wanao yene zugi kwenye kona. Mambo yanaenda fresh.
Mina pendwa na tena na enjoy. Kijani acha ntalia ntakwa hoi, hoi.
Baby unantosha, unantosha, unantosha. Wendo unantosha, unantosha, unantosha. Baby unantosha, unantosha, unantosha. Wendo unantosha, unantosha, unantosha. Baby unantosha.
Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Yee. Tulani banang. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani. Tuku 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 tulani.
And for this beat has been made by the teacher Dennis Trainer.